Ngiyakhumbula
ngikazi ngiqala ukukubona
ngiyakhumbula
ngikazi ungitshela uyangithanda
inhliziyo yami yakubazela ngamanga
ijabuliswa uthando
ngamane ngife nokuthi ngiluze wena. I'm doing well, I'm doing well. What's up with you, Papa? This is a fool. I say, okay, my name is Toby Salve. I'm a cat, I'm a cat, I'm a cat. I'm a cat, I'm a cat.
Doctor, baby, just fell out of my
Doctor,